Io ci augurano. Io ci augurano.
Fight for the power and for the people's
io
power.
Ci augurano.
Si tuca e virirà.
Io ci augurano.
Obude wa chinika kobe.
Only savior, only hero, only son.
Akalimike sawa kalabika katwongera mukufa. Tubulule tugenda kubira musayi tuwanirire fa batayina byakulwanyisa emitima gy'abangi gitandise okunafuwa kano ke kaseera bambi totuvaamu abaana baffe basigadde okulwana Ensefu se matongo Emika jyo musayi kwa bata ina musango jimulukuta Ejitangala chensi ya fecha kwao Kwa manjigawa musibira mukwa Emi mwaja feba jisibate tuogera Emundu mikono jawe Wabula omuliro mu mitima gyaffe Emimwa gyaffe bagisiba tetwogera Tetukyalaba maaso bagatuula Tetutambula amagulu bagalemaza Enjegere zo uchayimbula ko Abamu bali mu lusuku basuka mulago Teri gulu wansi mutaka Teri anonya bulamu mu ntaana Wangale ttaka ly'ensi yange Fukirirwa nkuba si musayi gw'abaana bo Wangale kwanga lyange Wangale ensi yange Wangale abantu bange Wangale Uganda Wangala Victor Kamenyo Wangala Ai Saba Sajja Wangala Chagulanyi Bobi Waiji Sentamu
Victor Kamenyo Only Savior, only hero, only soldier